Fantastic music.
Dancing from the bed. I'm gonna lie. Yeah, I'm gonna lie. We don't choke a big up for the final. But on our party, Shaka Mandole. Come on, make him more. I'm sorry. Every day, see battle, do not. Every day, do not. Do not wash a fire, do not wash it. Wash it. Every day, wash it.
Gomezondi kama demo bale VIP. Nimezerwe na kulelewe di fatality. Mgalila yendo habale kwa mitaa yao. Nijina langu litidumu midemoni mwao. Nakula bata kula gambe na madada zao. Bila malipo situ kai kwenye show zao. Nugwandi SM kilo kona kilo SM. Yes I'm Zidon, I'm gonna kill them. Wapinzani geni klasi mini shukulecha. Kipaji changu untouchable high temperature. Mask niti tumbo joto na pondisha pressure. Hini goma ya kikubwa na gweo na kesha. Kumbawa jamo jikwa kati una motorcycle. Na kona kakitobo kili choko safuniko. Mindo ninja toto baye toto laki kopo. Nili nyitabili wakuja kujeka soko.
Nacho kwa ubinga kwenye final. Nacho kwa ubinga kwenye final. Pandisha kama ndole. Kama ni make him more I'm sorry. Every day si bado tuna. Every day tuna ye. Tuna waja fire tuna wash ye. Wash ye. Every day wash ye. Every day.
Kama upendi kunisikia zima radio. Vipi kunje sula kisa manyona kwa kio. Girl up my way, muziki kwangu dini. Demu wako natamani kwa na bwana kama mimi. Sishinda ni nashinda na wakalisha mabingwa. Mini heavyweight, weni bado kinda. No grind DSM, luka makopo kila bar. Selecta juu ya mdundo, mini guzo kwenye mtaa. Na kwamba Mungu baba, show me the way. Walo ntinde mabaya, must be paid. Mtaa unanya mini cause mini president. Mawako nanitega waniwe kwa extent. Na stop ku cry, cause muda mefika. Wakunijua Afrika, dunia na kazalika. Niko na hustle zangu dokuta ulo imalo. Kiniona kwa TV, kesho kwenye dali dala.
Nachunga ubingo kwenye final. Nachunga ubingo kwenye final. Bado na wapandisha kama ndole. Kama nimeke umara, I'm sorry. Ninachoko bingo kwenye final. Nachoko ubingo kwenye final. Bado na wapandisha kama ndole. Kama nimeke umara, I'm sorry.
Every day si bado tuna. Every day tuna ye. Tuna waja fire, tuna washe. Washe. Every day washe. Every day si bado tuna. Every day tuna ye. Tuna waja fire, tuna washe. Washe. Every day every day.
Yeah, the fatality. The lines of beauty. Missing selector.
We don't choke a bingo for the final. Let you know who be the bingo for the final. I'm sorry. I'm sorry.